otonera vubwetyo esuza omutima nga gwewuba kale laba okwagala omulungi nakyo si kyangu nze nagumya mutima nakona kati kimanyi bamwetomba kale laba okwagala omulungi nakyo si kyangu nze nagumya mutima nakona kati kimanyi bamwegomba ono gwe mpana
kimuli
kimuli kya Kampala site bone gwe begomba
kimuli
ono serulungi
kimuli
kimuli kya Kampala site yamalayo nebyogamba
kimuli
ebintu ebitali birambe kwakuva enkayana mukwano kiri bulungi gyendi kati akabi kali mukulwa kabonna bakimanye lwatu anti akatali kabbe nzewe nkutunulako matiribona esanyuli mbugana ono gwe mpana
kimuli
kimuli kya Kampala site bone gwe begomba
kimuli